utimanenywera kwendoza kulazalona ngechonchona nempulira nandesima mmoyo ebindaza nalo bingi nyo esubilensi mubutufu lyagwawo tabadde nnyo museno neu ngechonchona kulidwa amba etembe kyekiseera nange yesu antwale gendembere nange musanyu yokola yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga kyekiseera nange yesu antwale gendembere nange musanyu yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga. Windows and yes, no quenes in the Tandemo Kenny, Lavana Ogenja, Abasoko, Abakumba, play one, Lavakwa, and say no, but you can't get you say the noun, yes, Antoine, and then Gabu Sanu, your n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga kyekiseera nange yesu antwale gendembere nange musanyu yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga. Echinemeze seno chenebuza abantu bano bebala bebotenda mosange solo matutewe kweka chonchwa muntu muno akutano bao mosange solo matutewe kweka chonchwa muntu muno akutano bao mosange solo matutewe kweka chonchwa kamuntu muno akutano bao kyekiseera nange yesu antwale gendembere nange musanyu yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga kyekiseera nange yesu antwale gendembere nange musanyu yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga 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 yokentule n'abantu bange bonna ekintu ekingumya yesu afuga.